los calawa. Trampos music. En ese panchana. Profesa 2016. Oh, the put it on, put it on, put it on.
Let's take over 2016.
Oh, yeah, yeah, yeah. How can I do me? When she's a hampiolala.
Hampiolala.
How can I do me? When fana, get a hampiolala.
Hampiolala.
How can I do me? When she's a hampiolala. Ishongoba, kumnandi, masloko sebambana. Tofo, tofo. Ishongoba, uyasiphazamisa, sihlezi nabantu bethu. Ishongoba, kumnandi, masloko sebambana. Tofo, tofo. Yeah, yeah, yeah. Awungena ntombi wenziswa hambiyolala.
Hambiyolala.
Awungena ntombi wemfana ngithi hambiyolala.
Hambiyolala.
Awungena ntombi wenziswa hambiyolala.
Hambiyolala.
Awungena ntombi wemfana ngithi hambiyolala.
Ungena ntombi la
mfana ntshela ufunani.